Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku isura ya 3 no ku murongo w'16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Amena.
Nimushimi izina ryiza, y'Uwiteka rurema. Nicyubahiro cye cyinshi, nimucyamamaze hose hose. Nimuvuge urukundo rwe, bose babumve. Abo kumvira isi bamenye kwakiza. Urukundo rw'Uwiteka duratemba kuruzi, kandubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Kandubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Nimushimu mwami Yesu, niwe mwana w'intama wapfiriye abanyabyaha, hanyuma agahambwa mu gituro. Maze kuwa gatatu yanesheje urupfu, arazuka arazamuka yimanywe ijuru. Urukundo rw'Uwiteka ruratemba kuruzi, kandubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Kandubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Kandi umunsi uzaza vuba, Yesu agaruke mu isi, kwima ingoma ye n'ubwami mu cyubahiro cye cyiza bwinshi. Isi n'ijuru byombi binezerwe hamwe, n'inyamaswa n'inyoni n'ibyaremwe byose. Urukundo rw'Uwiteka ruratemba kuruzi, kandi ubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Kandi ubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Icyo gihe cy'ibirori tuzarimba twishimye, twitegure nk'umugeni uko arimba yiteguye umukwe. Kuko umwami azamanuka ngo azadusange, tube imbata zezera zinezerwe iteka. Urukundo rw'Uwiteka ruratemba kuruzi, kandi ubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose. Kandi ubuntu bwe nibambe ntabwo bizashira iteka ryose.
Haleluya. Dusome Yesaya 9:6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amen.
Yesu n'umukizo ntangaje rwose, niwe wankijije ibyaha, niwe uhora urinda umutima wanjye, akankiza ibibi byose. Yesu gitare cyanjye kinkingira, niwe unkiza amakuba yose. kanda mvisha mvisha vuryuru kundorwe rwinshi zibera mu mahoro ye Aru mugabo wakundaga mana chane wakiria Yesu musalaba ngaho ni mumbizi narye giza chane izina rya ni Simone Yesu gitare chanje kingingira Nihungiza makuba yose Kanda mvisha mvisha vuryuru kundorwe rwinshi Zibera mu mahoro ye Yesu gazaza yigema gema mubicu Tuzajya musanganira Abise yazaja muri bwagami Aha marira tazaba Yesu gitare chanje kingingira Nihungiza makuba yose Kanda mvisha mvisha vuryuru kundorwe rwinshi Zibera mu mahoro ye Nawe muragwa reka gutindiganya Yesu aragutegereje Ubwibye yesi bigiye kuzashira Tukisangira umukiza Yesu gitare chanje kingingira Nihungiza makuba yose Kanda mvisha mvisha vuryuru kundorwe rwinshi Zibera mu mahoro ye
Some mu rwandiko Paulo yandikiye ya Tesalonike kane no kuri 16 kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abafiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamungwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose amen
harama kurumeza menwa nabagenzi bazerera kure iwabo kukumukiza Yesu agiye kugaruka kandagiye kwimingoma ye Azaza ndabizi kwazagaruka nukwazaza gose azaza abagenzi bose baremze bazakirumukiza naza kwima ibituro byabera byose uko bingana byose bizakinguka rwose kandi intego z'abasinziri kuzimu bazongera gutura mu isi azaza ndabizi kwazagaruka nukwazaza rwose azaza abagenzi bose baremje bazakirumukiza naza kwima Haleluya, amen, haleluya iteka, nitwizera tuzahatura. Vamaso izere kanduje wiringira, nazo zambikwa imyenda yera. Azaza, ndabizi kwazagaruka, nukwazaza rwose azaza. abagenzi bose barenze bazashira umukiza naza kwima. Haleluya ame, haleluya iteka, nitwizera tuzahatura. Vamaso wizere kanduje wiringira, nazo zambi kwimyenda era. Azaza, ndabizi kwazagaruka, nukwazaza vose azaza. Abagenzi bose barenje bazakira umukiza naza kwima. Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kureba umugeni wamwemeye. Azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kureba umugeni wamwemeye. Azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujana. Muzicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kukujana. Muzicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazaba niteka. Akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umukwe w'iteka ryose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazaba niteka. Akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umukwe w'iteka ryose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujana. Muzicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujana. Muzicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Buzabara ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatabana abamarayika. Nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Buzabara ubukwe buruta ubwo mu isi, kuko buzatabana abamarayika. Nabo bazaba bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni wa Yesu. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujana. Muzicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujana. Muzicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose.
Uwiteka niwe mungeri wanje, ntanacyo nzoke ndi kumwe nawe. Anjani ruwande rwamaza dasuma, asubiza intege mu bugingo bwanje. Asubiza intege mu bugingo bwanje. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, inshimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu. anyobora inzira yo gukiranuka kugize inagiwe tugenda amahoro kugirirwa neza n'imbabazi ziwe bizahorana bamukunda iteka ryose bizahorana bamukunda iteka ryose naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu inshimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe na Yesu kuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka arinda itorero ryiwe ajya aririnda amaya ndetse n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose uhereye none ukageza iteka ryose